TedWop.com.
Shaye tu esenzi skora sashikosh kuze wakhalu makhelwane nika sedlala imikosi bosu ngikhumbuleni how I think I nofuna sigibelu and ring yaza uyithandi local bagibela bayehla eshi bakumoshela isikhati protection akuna airbag insimbe endala shone phansi mina ngumelusi wena inkomo yami ngizokulusa ngedwa zwi la enkampeni yami bafune duze kwakho ngingakuthola usuzacile kanti futhi bayalamba ngisengakuthola bekuhlambile uyazi ka Kickstarter wafaka ukhiye ngiyaduma hayiduma yasamaya walifaka ikhiye ngiyaphuma ayime emehlweleni yasitaka umfana uyaphusha ngena umngane omakhenikhi akhathi upetroli ngiyaphuma
phuma phuma la usithele khona hlampu dala uyolibamba ucingo lwami kulo busuku angimtholi angimtholi Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Jambu dalu yolibambu cingo lwami Kulo busuku angimtholi angimtholi Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Jambu dalu yolibambu cingo lwami Kulo busuku angimtholi
Uyakhalu bobopu lokushilo tititi Ekhandi spiti piti stingo mhlophu sikiliti Eshi mvivilithi konde tu imbilijis Nzami giligitu kutnge mfake biliti Uyazi ngiyakuthanda ngisoze ngakuhlala Ngilinde ngiyophanda ngizobuya malthamba Ngespani ngiyasikhandla ngisoze ngasidala Uyazi inkumbulo ingiphathi sikhanda Baqinisele bathi indoda ifunda ngamaphutha Xola sithando sami nami ngifunde ngamaphutha Kungenza ukuza jwala yobephelile amaphutha Ngoba iphutha kulona iphutha mangiliphinda seliphutha Laphuma ngiyaphuma ngiyokubona makushonilanga Liyakhula nokhula lima nami sivunisana Inhliziyo inokuthula mayithula kunephisa ekhaya Ligelezo kothukela uthando lethu
mumunya Phuma Phuma la usithele khona Jambu dalu yolibambu cingo lwami Kulo busuku angimtholi, angimtholi Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Jambu dalu yolibambu cingo lwami Kulo busuku angimtholi, angimtholi Sengizothatha pidali Senzothatha pidali. Senzothatha pidali. Mavalo tengo lwakho zothatha pidali.